sikhana ukhozi nikazi atama yake Yesu salabani pamokozi. Salabani pamokozi kwapatikana ukombozi ni kazi ya thamani yake Yesu salabani pamokozi
salabani pamokozi
salama.